inaitwa Soul.
Sawa, nina wapenzi wengi, ila nampenda ni yeye, nampenda ni yeye. Jamani mnielewe, kichwa kina mambo mengi, ila nakendesha ni yeye. Asije vimba vichwa, msimwambie ni yeye, mwambie ni jina langu fulani abadani. Mwacha misidhani natamani oh, wamjue wazazi hivyo awe mpole, wenda muda bado. Kama kiniacha,
kama kiniacha takuwa nazingua
oh,
anazingua
oh,
kiniacha takuwa nazingua. Kama kiniacha takuwa
badani kumwacha misidhani. Natamani oh, wamjue wazazi hivyo awe mpole, wenda muda bado.
Kama kiniacha,
kiniacha
takuwa nazingua
oh,
anazingua
oh,
kiniacha takuwa nazingua.
Kama kiniacha,
records.